kuva mu mwaka w'2015 nibwo umuryango wa Communauté d'Ore Emmanuel umuryango wa Gikristo washinzwe na Rugamba Cipriani watangije ibikorwa byo gusabira Rugamba Cipriani n'umugore we Mukansanga d'Afroza kwinjizwa mu rwego rw'abahire n'abatagatifu Bwana François Ngarambe umwe mu batangije Communauté d'Ore Emmanuel ari kumwe na Rugamba ari mu itsinda risabira Rugamba n'umuryango we kuzinjizwa mu rwego rw'abahire yadusobanurira ibyo bibanzeho
abatanga buhamya bavuga ibyo bazi ku muntu ariko none ibyo bavuze byagombye kugaragazwa n'impapuro izi n'izi niba yarabatijwe niba yarubatse urugo niki kigaragaza ko yubatse urugo ariko mu mpapuro none komisiyo ya teolojia rero yo igamije kureba ibitabo byose byasohotse by'umugaragu w'Imana inyandiko zose zasohotse byarebaga cyane cyane Rugamba nubwo ryari itsinda ryose ariko inyandiko zasohotse zari za Rugamba Cipriani icyo tuzi nuko hagati aho haje kwiyongeramo abana muri 2018 byajemo kuko twabonaga hari ikintu Kiliziya ikeneye ndetse n'isi kugaragaza ko ubutagatifu atari ikintu kireba gusa umuntu umwe cyangwa se babiri ahubwo ari duhamagarwa ku muryango mutagatifu
François Ngarambe avuga ko ibikorwa bari bamaze n'imyaka 6 basabira Rugamba Cipriani n'umufasha we ndetse n'abana babo barindwi bapfanye byose byakorewe muri diyosezi ya Kigali aho baguye umuyobozi wayo Kardinal Antoine Kambanda wari witabiriye umuhango wo gusoza iki gikorwa yavuze ko kuba iki cyiciro cya mbere kirangiye ari intambwe ikomeye kuri Kiliziya y'u Rwanda
muri genocide yakorewe abatutsi muri 1994 cyari igihe cy'umwijima w'icuraburindi umwijima w'urwango umwijima w'amacakubiri umwijima w'ubugomeramana ku buryo bo muko guhamya ko kwizera n'ukwemera muri ibyo bihe bikomeye bemera gupfira hamwe tubonamo urumuri rw'urukundo rucana muri uwo mwijima w'urwango n'amacakubiri nka Kiliziya ni intambwe ikomeye
n'ubwa mbere Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda iteye intambwe yo gusabira umukristo kujya mu batagatifu ni intambwe yakiriwe neza n'umuryango w'abakristo Gatolika mu Rwanda
umuhango nk'uyu nguyu ugiye kuba ku nshuro ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda unyereka urukundo rw'Imana nkaba mbona ari ibyishimo kuri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda ariko no ku Banyarwanda twese muri rusange kuba tugiye kubona abavugizi b'abanyarwanda mu ijuru
Bwana Ngarambe François uri mu itsinda ryari rishinzwe gukusanya imibereho ya Rugamba Cipriani n'umufasha we ndetse n'abana babo bapfanye avuga ko iki cyiciro cya mbere gisize Rugamba Cipriani n'umugore we bashyizwe mu rwego rw'abagaragu b'Imana Rugamba Cipriani azwi cyane nk'umuhanzi w'umuhanga yanagaragaye cyane mu bikorwa by'urukundo ari mu bashinze umuryango wa Communauté d'Ore Emmanuel mu mwaka w'1990 ifite icyicaro mu mujyi wa Kigali Mupadiri utashatse kuvuga amazina ye ariko uzi Rugamba cyane yasobanuye Radio Ijwi rya Amerika ko n'umugore wa Rugamba D'Afroza Mukansanga yaje gushinga ikigo cyitaga ku bana b'imfubyi n'inzererezi n'ubu icyo kigo cyaracyakorera mu mujyi wa Kigali amakuru Ijwi rya Amerika ryabashije gukusanya n'uko Rugamba n'umuryango we bishwe tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 1994 bari aho bari batuye mu mujyi wa Kigali abasabira Rugamba kujya mu rwego rw'abatagatifu basobanura impamvu bumva Rugamba yishwe uyu ni Ngarambe umwe mu bari mu itsinda ryayoboye ubushakashatsi
ikigaragara nuko baje kubica ikibazo bamubajije ntabwo cyari cyakungura ubuhe bwoko cyangwa se umwe muri ishyaka icyo bamubajije Rugamba uracyari umukristo icyo kibazo cyo nyine kigaragaza impamvu aje kwicwa none uvuga ko ubukristo bwa Rugamba bwari bwarabaye ikibazo mu bantu bashakaga kumwigarurira kubera ko atafatikaga bakavuga ati se yatakariye he yatakariye mu isengesho yatakariye mu bukristo nawe aravuga ati bamubajije iki kibazo yaravuze ati aravuga ati igihe cyose umwami yampamagarira namusanga mpamiriza bijyana n'indirimbo ya mbere yari yitwa umurage w'intore yavuga ngo iryo juru ngijiremo mpamiriza
ayo makuru yakuye ko baje bamubaza gutyo
n'umuzamu bari kumwe bagiye gufungurira abasirikare
nyuma y'iki cyiciro cya mbere gisojwe n'iri tsinda ry'ubushakashatsi ibikorwa bizakurikira bizakorerwa ku cyicaro cya Papa i Vatikani mu Butaliyani abakurikirana hafi amateka ya Vatikani bemeza ko iki gikorwa kimara imyaka myinshi twifashishije inyandiko cyukumbuye yanditswe na Padiri Viateur Safari wo muri Diocese ya Byumba mu mwaka w'2015 igaragaza inzira ndende inyurwamo kugira ngo umuntu asabirwe kwinjizwa mu rwego rw'abanyine n'abatagatifu. Muri inyandiko igaragaza ko hagomba kuba wigenzura n'iperereza bikorwa n'urukiko rwa Diocese, ibiro bibishinzwe bigasuzuma ubwitonzi n'ubushishozi amagambo n'inyandiko z'usaba, kandi hagashakishwa amakuru ku buzima bwa nyakwigendera. Ibyo birangiye bikemezwa ko ari ukuri, dosiye yashyikirizwaga Papa akabyemeza mu nyandiko kandi akayishyiraho umukono. Hagakurikiraho isuzuma kuyobokamana, ubutwari, imico myiza, bikongera bikigwaho n'ibiro by'i Roma bibishinzwe. Hakemezwa bwa nyuma ibitangaza nibura bibiri. Kugeza muri iki gihe turimo, ibi nibyo bikurikizwa, ariko byagiye bivugururwa buhoro buhoro. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.